Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jam waale moɗo, eɗen gooni e beete alkamisare ñalawma ɗiɗibo lewru janvier e hitande 2020 yamde jeena yetteke muttigalngal e Medina Koura. Ousmane Niane Bullo kabaru giɗo Mamadi Watara to ɓoggi janɗe to. Sakiraɓe on kumpitete wiide sara wiisi joyi lakkumini ɗo ɓantare debbo suko e galle hulliti wiide torraji ley dewle ana gaɗa e fewde e rewɓe ley o nokku sa yiɓe gendindi kolliti wiide eɗum fawi dow birgol bongol. Rewɓe hewɓe jiiloto ley boli sottude ɓiɓɓe leɗɗe e kulantereji goɗɗe. Ɓe rewɓe jiilotoɓe ana cotta torraji kewɗi keɓata hono taguji bonɗi client en jogaɓe fewtinta ɗum ɓen. Koyɗe ana pamɗi ley utilaji gawo. Sini gollooɓe yogaaɓe e jomɓe ɗe nokkuji ana mardino muñal, yogaaɓe maɓɓe ana gondi e waɗde golleji goɗɗi fa keɓa non biltiro. Yoɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗal studio tamani. Torraji dewgal gatteɗi fewde e rewɓe joyle rewɓe hewɓe keɓatatiɗa laaji muɗum e wi sara wiisi toon kuminiɗo ɓantare debbo suko e galle. E wi inde ande e gennendi ɗi torraji ana gaɗa batte margal bongal ley galleji. Anni ko nelaɗo amen yaade joyla Mohamed Ali Ag Aleyda heɓini en dow faccitago Ousmane Diko e Mahamadou Samaseku.
Rewɓe heɓa nan gondi e torraji ley dewle mumen heedi joyla to e ley ko kanko madame Watara korotum sanogo hoorejo gollirde ɓamtare debbo suka e galle heedi joyla to holliti.
Yimɓeɓe no torra sanne rewɓe yo piiɗe e jennoje sato jaati ittugol yonki. Kabaru muɗum no heewi sanne ɗiɗo wattuji ɗi ga joyla ga sembe debbo kay yo hunko muɗum ndenno ɗum yata fi caggal sato yombitirade jennoje. Ɗum woni ko torrata worɓe ɓe.
Oɗo kabaru yo rimtande wayde mbirki lobbi ley galleji ɗi e ley ko kanko bañantumari ko miñi amiri wuro joyla holliti.
Oɗo waydanedi sambina kulentireji kewɗi. So bangal sukaɓeɓe ko ɓuuri hewde capanɗe jitti e joyi ley temeda fof na moɗɗa poɗɗe bonɗe. Neɗɗo ɓamo drogue ne anda fe ko gollata gamma ga. So ni debbo na hurto na hani waltade to gorum o naɓeteta funno to jon galle to. Oɗo wajomo bangal darde makko e ley galle hollitamo wiide inde galle o jokkimo fa to o yata toon ndenno yo wattana hoore
e micintinde on ɗi torraji fewde rewɓe konnama li paale kewɗe leydi men ɗo rewɓe hewɓe masin bina fa mursina wonkiji mumen. Yo ɗum kabaru gonduɗo hannde o e sullinde fa sanne. Ila joyla noon Mohamed Ali Ag Aleyda mo studio tamani.
Rewɓe jiilotoɓe ana cotta jaaguji mumen ana jaa hakkunde deyande e deyande fa cotta ko jeeyata hono ɓiɓɓe leɗɗe ndiyam paɗe fa yottare yugu yuguji fay so tawa eɗum tampini ɓeɓe jogi tinnare eɓe gaɗa e bawɗe maɓɓe fufaɓe jiiloɓe cotta yalla ɓe keɓa koɓe daraniro koye maɓɓe. Aminata diallanodiri yogaɓe maɓɓe anni ko heɓini en dow faccitan Ousmane Diko e Mahamadou Samaseku.
Hawadra bo yo ɓiɓɓe leɗɗe baranda sottata. Yo ley commune ɗiɗo ɓaba makko ɗo o woni ka ñalawma fo yo kiloji kewɗi o yahata batte sottude ɗe ɓiɓɓe leɗɗe noddirteɗe namasa. E wi makko noon tiiɗallaji kewɗi ana tongi e oɗo golle.
Dende bagadaji jeeyami mi yeeyo namasaji wattu joni o lumo no taaɗi sanne. Sato jaati mi mursan jawdi ndimi gatti hen saabi sato coggu banano o naɓɓuyto. Dande mayo tun min cowrita ɗi so de ɗi ɓooyi ɗi codaka min jitaraka fewi tottude ɗi sukaɓe madun garibaɓe.
E ɗi tiiɗalaji ɗo ɓeydoto ono taguji bonɗi ɗi sodoɓe yogaji pewtintamo fa warde du e rafi ndenagu. Ka e wi touré fatmata dukure noon jiilotoɗo cotto duuɓi handen yo ɗum golle ndimaku ana wawi faabade rewɓe du heɓde ɓamtare.
Jaagu o kay inniraɓe amen min tawi ana wara duuɓi nogay hande. Sukaɓe hande ɓe jiiɗa fe golle kalis jafuɗo tan ɓe jiiɗi ko mbajotoɓe tan yoɓe tinno gollude golle bonɗo kay wala ka ɗum yata fe caggal muñude torraji ndenno e neɗɗo muña curki jalaɗo heeɓa ƴulɓe.
E wi madame Touré yiigo ana hani heedande ɓeeɗo rewɓe yiilotoɓe so cotta saabu ko ɓuuri hewde maɓɓe fuu yono gurda e nguli kuɓɓe mumen goni ko daratata. Ɗum ɗo wande o wajima tan hono sukaɓe rewɓe fuɗɗoɓe ɗiɗo golleji tinno keɓa no gurda tawe inde mumen bonali.
Sakiraɓe andon ɗi kabaruji fo ɗo mbawi heɓude dow whatsapp dow numéro 76 62 88 51 oɗon mbawi noddude dow numéro 37 321 fakkettinoɗon ɗi. Gawo e gelle kewɗe goɗɗe ley Mali ana jogui tiɗɗallaji handen dow golle utilaji e tourisme e ɗum fawi dow basi gonɗo ley leydi meɗen ndi. O ɗum wonno ko golloɓe utilaji yogaɓe kolliti wiide sini yogaɓe maɓɓe ana gondi e wadde golleji goɗɗi yoga ana wondi e muñirinde noon. Anni ko Mumin Sendebo heɓini en ko warti dawol gawo dow faccitago Ousmane Diko e Mahamadou Samaseku.
otelaji gawo non jappata koko buri yimbe joyon yontere fu rafike bal mudum ko buri heewde fu yo gollobe tampata no latore fu yo dum woni ko gollo hotel goto andini
on gagne 30
hakki unya jego min kebata kala liwru kebal den samti non ka wakat juno kay so ni bi golle goddo mi yoppan ko gondu bi joni ko
de cote ko
e wi horabe yogabe otelaji di non wayde jappade hobbe non yo batte rafindena go fawarde du ko heewi e warabe cuboto jippade so sakira ena hibibe e mudun habib cisse o jera motel askia gaaw on ko sefiker demmo
nous sommes confrontés
ni jogi tellaji kiwdi ga en sabe client hobbe na kula jati warde e le hotel yela mabbe yadi der galleji e do tellaji goddi ko baro suluni do sanne buru fuf bangal kebal gollirde mende sabe gollabe be jobete dum sadda e goddi dum nangudi bangal hotel o funde no hultinde on yo tan sugulaji
parfois
faabe keba jogal majju nan horabe yogabe de do nokkuje auditi nokkuje godde do be gollata golleji hanu majji Moussa Diallo gérant hôtel bon séjour on ko sefi kedo demo
on est là
client yogabe kay na jukiti warde faatu latinde wotere e le hitande do kay na famdi bangal kebal ndono sede sede ko min kebata ko darani kabar o joni on ono ko mo takini golle goddo min kinato les jardins sabi do bar o woni
e makki laba
e di do ti dalaji beedo to du kirondiral hakunde di do hôtelaji fawarde e pietater ngaji di e wi darani be hôtelaji yogaji non de do nokkuje kana jabbade so yimbe mbala ele mudun hono nelabe lambe dun do wando horobe de do nokkuji non caltike de do peloje
kake leydi meden mali fina tawa defirde anangondi e majjude dow notorogol tasaje manaje kesse burde yafude leylumo hayane e wi doktor en wattugol nyamdu buldu leyde kake manaje ana way waddede kutteji bangal cellal aissata jara wadi imadara mudu aniko ebinen du faccitango aminata jalle alisise
majjugol kaaki meden gollirdi fina tawa do maldan jogi kutteji kewdi e zamanu hande kanyin e buytugol fina tawa mudu e lewi makko gollirde kaaki me arandeji di majji e le galleji di magum gabiral konate ingénieur culturel
le he yibe arande nyaamanno ko be nyaamanno ko du anala min joppi di fu min joppi ledde de du kaaki gollirdi hodo mu inira hono di kaani gollirede hodo di mbawi yottinde nyamdu ngali ngatetede le majji di du latike sababu waddude nyaaw ngali fa hebidi mi anda no arande
e le majjun dogotor en kolliti tiidalaji gondi e gollirde manaji burdi gollirede hande e lewi mabbe wattude nyantude gulde manaji nay asetingaji mana an wawi waddude nyawuli bondi lamin traure nutritionist kereden ko wi
wattude nyandule tasa mana surtout nyandu ngali nguldi an wawi waddude tiidalaji fa hewi ko battina ko tasaje manade an wawi waddude nyawu ngali fa hewi fa yotade cancer mide kani fanitide gollirde kaaki mana sabi didi mbawi latade sababu waddude nyawu ngaji fahi
doktor en be kolliti ko buri golliran kaaki goddi e nyaanduli meden guldi di ko wana manaji
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sakira ben daron kabaru jingon ili region ngaji meden de jaran laamu mobdi himbe jompen kabodo be anda ko goni kippeke do gendi bargu gon di gendi gondi le commune koro dum wadi jamma altinere jabbene de e wi himbe ton silbiden di don barama dabaji du nabama e kolliti wi de mangal paden ana martine kumpo ana ummo gujukitaade cagal wadi o bonanda ko buri milioji temedi de CFA mairie commune Irbeon Kulukoro watti e golleji le hitande 2019 de o kabar hokkam altiner jabbene de le uditingol batirde hire mairie Kulukoro le gol hurmin turndile gol hurmitingol e puddi golleji pawidi do kabaru cenam e dokkidu kileji kake babo tode fabe battondira caggal lebbi kewdi e kaltidal meri gaaw e hejaabe julaabe kebi rewrude do kalisi mo jom ben dande damude bitikaaji njobata dande mawde ko wonno ujunere temer joy warti e ujunere dande pamare ko wonno ujunere waddama temer jeegon hejaabe julaabe ndarti e julaabe teddina ko be dewri do mudon do sakiraabe do kadude kabaruji ka kedde hedaade yewtirande ana wodi wassalamu